Ooh, music is great, I'm dreaming. Yeah. Well, ooh, yeah. It's Tinga. Yeah. Well. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Yeah.
Black, get this.
Yeah. Baby. Msiri wangu. Baby. Fura yangu anapenda kuhu kuongea na mimi, kucheka na mimi. Anapenda kuhu kucheza na mimi tu. Anapenda kuhu kuongea na mimi, kucheka na mimi. Anapenda kuhu
kucheza
na mimi tu. Macho anaomba uzuri usombe akikutazama, kwa miguu miwili ndo nishazama. Mtoto amebarikiwa yo maunyama. Na kama bato vigogo alishanichoka tutoka zama. Mtoto kiuno na shingo mtanilawama, atamlete figisu naye ndo mama la mama.
Biche
mtoto ana ulaini wa mgongo, kama na mla samaki kamongo. Wakama tuko mbele kumbe bongo. Oya, acha ubishe, usinilete story za manifongo. Eti ya inaga ushemeji ni uongo. Oya mama mtu kuchiti so mchongo.
Yeah.
Kumbuka tulikotoka ni wapi, na tulikotoka tumefanya mangapi. Baby, chonda usitupange kama mishkaki. Ukichoka kuenjoy zenji twende Masaki. Baby. Msiri wangu. Baby. Furaha yangu anapenda kuhu kuongea na mimi, kucheka na mimi. Anapenda kuhu kucheza na mimi tu. Anapenda kuhu kuongea na mimi, kucheka na mimi. Anapenda kuhu
kucheza
na mimi tu.
I know you in the mood, I know you in the mood. Girl, you got that juice, and every time you move, it's like you got nothing to lose. Tabu bila kukona tutafutane, kila ukikatiza kona nitafurani. Unanisafisha nyota, kichelewa unangoja. Shetani ananikosa tu maskani. Cause you's a bad guy, me a bad man. Me na we forever, we running the dash slam. Tufanye like we finna go do it for the last time. Upending kiwa soft, unapenda punchlines.
Yeah.
Bad girl, you made me take a risk, I'm no terrorist. Shoot my shot, leave it in, give me melanin. When you bend the money, make you wetter than river banks. You don't really need to think again. Kumbuka tulikotoka ni wapi, na tulikotoka tumefanya mangapi. Yeah. Chonda usitupange kama mishkaki. Ukichoka kwenjoy zenji twende Masaki. Cause you know you mine.
Baby. Msiri wangu. Baby. Furaha yangu anapenda kuhu kuongea na mimi, kucheka na mimi. Anapenda kuhu kucheza na mimi tu. Anapenda kuhu kuongea na mimi, kucheka na mimi. Anapenda kuhu
kucheza
na mimi.
Cheza.
Yeah.